Uganda wamwe Noho Osman Abu Najiba Elia Chibuka Teka kutanda anga Nori mpita Tambuza mwaka gwata anumuenda Wankubade ndabikango wensangu Chirara Tuwawe wafuna anziwa Mujamaia tutablegi da'wa tisalafia Mkulira ensonga eza fatawa Fatawa chitegeza innamula zobu silamu Kunsonga eza zitategere kese Nenga tuli chivinja Miranja kusaba Aba mkuba memba Nga shekha wafe Kayaya Ajatule wano Kubana insha Allah Memba kuruchi koro Elabu imbani nawe inkaruviri Dwa sebo Muzizika Yika baraka Allah Na Okusookera ddala tukubiriza abantu okusasulanga amabanja g'abannaabwe kujjako bambi ng'alemereddwa ekyo kimu ekyokubiri tukubiriza abasiraamu nti munno bw'aba ng'alemereddwa n'okakasa nti alemereddwa tomusibanga ojja kuba oyongedde buzibu ku ki ku buzibu wabula mulindiikirize era ge magezi Allah ge yatuwa agajira mu kiragiro kye mu suratul baqara aya 28 nagati wa in kana dhu usra oli wabanga alina buzibu fanadhiratun ila maisara mulindiikirize paka lwana afuna obwangu wa anta saddaku naye ate bwe mba musazeewo ne musaddaaka ebbanja n'oli musonyiwa khairu lakum in kuntum ta'lamun singa mba mumanyi kye kisinga obulungi kitegeeza tomulemerako Nabi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam Kana rajulun yudayinu nasa Waluo muntu msaji ya ura angabatu sende Zali interest free Gatizili mu interest Fa idha raa muisran Muyaraba nga akalu viridwa Kale nifikiani hii Nga gamba babukabe Aba wandi kanga mabanja Diyo tajawazo anhu Mumusonywe La alla allaha iya tajawaza anna Kuguli yao nafya Allah alimusonywa Nabi yatugamba sallallahu alayhi wa sallam Kyo msaji yoyo weyafa Tajawaza Allahu anhu Allah ya musonyiwa Kakatu tukwa kuchoku siba Owe banja Katibu wabanga darasete Tazirina na umusiba Ogenda kuyambi wawa Yikakirizi wakusibiwa Yoyalina Properties weziri Sente weziri Nena agano kusasura Oyabobu yeza wa musamu komera Ngechimu tuwazizayo kumuka kasa sule Kumuka kasa sule Ero mkono muwavu wa mateka Bukiriziwa okuwa elitu vye Yute netumisako chepita lhajir Mtacha kiriziwa kubi tetenka nyamu Asuguro kusa sule banja Wabula urokube chivuzo chibande chigama Katuwe banja Liva livudeko Liva tilikubudeko Kubange chikutuwazeri kuka kusasule Bakubine edhiye dunia Ntibaku tade muruse Uruwabaru mkupe Bakusidia yu mezi mukaga mwebanja likozechi Liweddeo Mubusira muhakie yu isigala ngechako lachi Ngechari wu Kubanga chiba wakati wu Weyeora none ya kuora Baku tade yu kuka kusasule Kubanga walabu angoli no usobozi Noche banja isigala wu
Okay, barakallahu fikum. Shekho dagama ntende mochinjaji. Nei watufune mbozi nga nume, ngewunya ekala lume. Ekala lume uwerusu oruva mbozi nume. Wayogera po. Botuki sala tujuocha kuchirevu chayo nga tukema okuonya shekhe oya bashiki
mbadde sikiwuliranga ko mu myaka gye mbagambye waggulu awo naye bwe kiba nga waliwo abakikola tugamba si kya sharia ate si kya magezi ga kikugu amakulu sharia talina we yakikkiririza ne sayansi ono owaffe ow'obuntu talina wakipuruvingira n'olwekyo kintu ekiwanuuze era ntya kutya kulinnye paka 9-8 ku 10 ayinza okuba shirika n'ekirala singa muba mukikoze ekala lumene ligenda kyongera okkakasiza ddala nti shiriki kuba enkola eyo eba wayalensi okulaba nga ekibaddewo kivuddewo wateekwa okubaawo awo ekikoze embeera eyo Allah nga si ye yakitulagira amagezi ag'ekikugu si ge gakikuruvinga wabula wabaawo shayafini ezibaamu n'olwekyo mukyewale
basiraamu oba ekirevu kye kiba kiwunya nga webakyokya okuwunya kugenda nakyo
mpozi nga kiringa bwe tugamba nti kapafyumu awali olusu olubi bw'okakubirawo olusu olubi lukola ki lugenda mpozi nga ekyo kyebagendereramu kirabika ono mukinjaja amagi naye bwe kiba nga kiri ekisoose eyo bannange bashiriki webala kumunungamya kw ekyokyo
barakallah fikum omubuuzo omulala nabuuza nti kiramulwa kitya okusaala ng'olina pubic hair
pubic hair ze biri mu kifo ekyekyama tewaliwo obujulizi bwonna bulaga nti bw'osaala nga olina enviiri ezo mu kifo ekyekyama tesalaayo tetuuka lwaki hadisi waliwo ega nti wakkata lana rasulullah sahaba nga atugamba radiallahu anhu kyumbaka yatukomekera n'amenya bye yatukomekera mwalimu n'okusala enviiri ezo naga nti alla natajawaza 40 yauman yatugaana okusukka ennaku ana kitegeeza mumakkati awo enviiri ezo zibaawo naye atuuba osaala singaali zaali ziremesa okusaala ekyamazima wali badde tubeera nazo naku zituukaawo okujjako ng'ogamba nti wezisukka ennaku ana n'esaala eswala efa oba tefa tugamba oba mwonoonefu oba ojeemedde ekiragiro ekyo ekya nnabbi sallallahu alaihi wasallam naye esswala yo ejja kutuuka ng'esswala z'abantu abalala bonna abakendeevu bwe zituuka naye nga zibaamu obukendeevu barakallah
barakallah fikum shekhe is it realistic to marry your climate
okkirizibwa okuwasa owekikaakyo owekikaakyo ndooza kitegeeza bwe tuba tukigandawaziza nti nga mweddira gumu between brackets oga nti nga mweddira gumu sikikkiriza wabula nga mweddira gumu mu shariya tewaliwo obujulizi bugaana bantu kufumbiriganwa olw'okubanga bakiraneemu okujjako waliwo be bwatugamba mu suratu nisa Allah yatandikira ku bamaama nakka wansi awo be baatugaanirwa okuwasa ate mu suratu lahzab Allah yali anokolayo bakkiriza nabbi abawase naffe twayingiramu kujjako ogu bwe yamukkiriza okuwasa ffe nga tetukkirizibwa Allah bwe yagaa nti wamuraata mu'mina n'omukyala nga abadde mukkiriza iwahabat nafsaha linnabi bw'aba yeewadde nabbi ntimpasa makulu nga tamuwadde na mahari akumukateekangako khalisatan laka min duni lmuminin ekyo kyeyawulidde gwe wekka abakkiriza omukyala ne bwamugaa ntimpasa ateeka omuwa mahari ate mu suratu nur Allah n'atubuulira yamenya abakyala abalina okwebikkirira abantu ab'enjawulo n'okwebikkulira abantu ab'enjawulo abo be yatugamba nti balina okuba nga batwebikkiririra abo nabo mwalimu ekigamba nti tukkirizibwa okukola ki obbawasa mu Qur'an mu hadisi ne mujja ebitajja mu Qur'an tetugatta wakati wa muwala na ssengaawe oba wakati wa muwala naani ne maama we omuto abo bonna abaatugaanibwa okuwasa timwalimu clanmate owaki
omweddira ogumu
barakallahu fikum. nwakubadde omusango ogwo gwatwalibwa mu kkooti eyassemateeka wa wano nga bweyitibwa ne bakifulumya nti tekikkirizibwa naye kitunuulirwa nti eyaguli mu mitambo yakuyingizaamu nnyo kalica ly'oluganda oba ey'oluganda.
Sigala akkirizibwa okunywebwa omusiraamu?
Takkirizibwa musiraamu kunywa sigala, era yadde ku box mwe batundira sigala bakateekako cigarette oba smoking is the major cause of cancer, nti okunywa sigala n'okumufuuwa y'ensonga enkulu ereeta kookolo w'omawugwe, era abantu bangi bafa obulwadde obwo. N'olwekyo sigala slow poison, buki butwa obugende mpola mpola. Bw'onywa obutwa leero ng'olifa wayise mwaka oba kkumi, tekitegeeza nti oba okkiriziddwa kikola. Koteeka ekigamba nti akyusa n'obutonde bwo Allah gwe yatonda ng'oli mweru wakati w'ebibatu bigenda ne biddugala, ebigere wansi ne biddugala, abakyala bambi ne bafuna obuzibu obwo olumu babugumira naye nga baba mu jahannama ya ku nsi. N'ekirala, bw'oba olidde katungulu kyumu n'otakkirizibwa kujja mu musikiti mu jama, so nga ye ali halaali, olw'obukyate bw'oyinza okunywa sigala n'ojja awali abantu ng'obafuuyira omukka omubi bwe gutyo, n'olwekyo ali haramu.
Okusoma dduwa ey'omufu
tewali kigaana kusomera dduwa muntu abaafu, era abakutu basomeddwa mu mbeera zino nga yakafa bwaki Abu Salama yamusomera kudduwa Allahumma ighfir li abi Salama, ayi Allah musonyiwe, warfa darajatahu fi lmahdiyin, paka edduwa weekoma. Naye awo waaliwo abakungubazi waliwoa nenda mwandu Ummu Salama oluvanyuma nnabbi gwe yakusa n'abamaama baffe sallallahu alaihi wasallam yatubulira hadithe, naye tikatugaa ti nnabbi yawanika emikono sallallahu alaihi wasallam n'asoma nga bali baminisa, wabula yamuwulira buwulizi nga asoma. Eyo edduwa egenderera paka lwe gituuka ku jeneza, yedduwa ey'okubiri era y'entongole mu busiraamu ey'ekikungo oba eya jama. Eyo bweggwa tusigala nga tukyasabira omufu paka mu kaseera akakazigizigi nga tumaze omumussaako ettaka. Sayyidina Uthman we yagambira kana rasulullah mpaka yalinga idha faragha min dafni lmayit, bwemalanga okuziika omufu qala li ashabihi agamba basahaba be faktulu li akhikum, sabire muganda wa Allah musonyiwe, wasalu lahu tathbita, sabire Allah mugumye, fa innahu lana yusal, kati agenda kubibuuzo. Awo nawo tumusabirirawo ekifo kya talakaini yedduwa, era nange gyennaamira abasiraamu tekigaananga omukulembeze nga bamaze okunteekako ettaka n'agamba abasiraamu ti abange musabire Allah muganda wa Nuuhu Allah musonyiwe era munyweze, kuba kati agenda ku bibuuzo. Ate nabo babakubiranga omulanga temumalanga kudda eri mu kidaala, awo wennyini nga malayika tezinnajja we munsabiriranga n'okusabira abasiraamu ababeera mu mbeera eno gye twogerako. Embeera endala ya kulambula ntaana, bulambula ntaana basomere dduwa abafu assalaamu alaikum ahla diyaari paka edduwa gyekoma. Ne edduwa endala tugisanga mu aya ya Allah rabbana ighfir lana ayi Allah tusonyiwe waliikhwanina alladhina sabaquna biliman, bakkiriza paka aya gyekoma. Embeera ey'okutaano era eyo teriiko mukolo, teriiko lunaku, teriiko kifo, nikyo abafu basabirwa. Wabula oli singa abadde abuuza ensaba bannaffe bano gye basabamu ti wayise ennaku ana okutuka nsingo, wayise simanyi ez'okukubagiza ekkungubaga ziweddeko essatu, ne basomeddwa nti wayise simanyi ez'okukubagiza so nga n'okukubagiza tikuliiko kkomo, waliwo edduwa oba okukungaana awantu ne bayisa n'ebirango ku leediyo ku tivi social media oba ya buli mwaka oba ya buli Ramadaani bwe zibanga ezo z'obadde obuuza, ezo teziriko bujulizi obw'essimba oba mu Qur'ani ne mu bikolwa by'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'otadde ku bbali n'ebya bassahaba radiyallahu anhu.
Twasomereza dduwa Sheikh watono nti afumbiza omwana takola mbaga, sunna y'omuntu afumbiza obutakola mbaga yawateeka
kiri ekisoose seke ya chisome seza doza yari wadomu tufu chato kula neka pati kana koku vili nti okole mbaga chia wateka neda okole mbaga chia wateka neti kubili zibwa nyo kubanga chia ula wakati wa sifa uwezi wa nikah nubu fumo uwezi uwa mungu kutu ate mbaga kuwa kuolesa tuwale kusome saba aba wali mwezo ziga wali wasa kwa sobye sunanu adika sunna zoku wasa awa manibara ambika yu ni sunna yembaga na yu sunna nekuwa kuolesa kia wateka mkuolesa kuta anikila kubantu wawiri ele mbaga mwibaka wawiri eni omkoro kubwa kutukiri de wanda biwati wa yagama sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa biwali teuri mfumo kutuka yonga ayinobu kuna anjiwa kumuwara amukuwa de nechirara na abajuli ziwaviri mbaita abajuli ziwaviri sika rombo rombo mbwave kusaidi yomuwara mbwave kusaidi ya tata mbaita abajuli ziwana wabade kumbaga katu wanungabe tutude wanu chifati cheta aga ate kubuza ati abajuli ziwaruwa kubanga mwe abajuli nolwecho abaitu abajuli zi bebantu wabade wo mbwaku womuwara ibaiti wa abajuli barakallahu
okujja mu lubuto kira mwacha
kiri haram boya gaddo ge haramai nga kyali kitu nenga ekyama zima obujja mu lwaki Allah kugamba mu Qur'an fa idhal mawuda tusuilat yukira eyajibwa mu lubuto bwagenda okubuzibwa akada kabuziwe bi ayi dhambin qutilat tikakola zambi kikatiwe katulawa babuza maiti gabo na sanga maiti jibasudde ku kasasi nunoga kati oba kutidde ki olabo obuuza maiti olobuti atai abayasi wobuuliza maiti kiba kitegeeza nti yakoze ekikolwa ekyo ate kiba kigenzi wala nnyo abamanyi bokka kye bakkiriza nti singa obadde oyina olubuto nga tirunaweza myezi era tirunna kufuyibwamu mwoyo bayinza okuba bakutte bukwasi olwo ddo okkirizibwa okugamba nti kaŋŋende eduggyemu kuba omwana oyo ne kumkuzukira tajja kuzukira kubanga abatannafuuyi wa muki mwoyo.
Okay, shekhu wa barakallah jilbabu entufu efaana netya?
Jilbabu entufu eina obukwakkulizo bwayo Muhammad Nasruddin al Albani yaulabika mu kitabu kye jilbabu lmarati lmuslima jilbabu y'omukyalo omusiraamu naba nina bwenera bidde mujabunzu jukiza kasoka kwe kubantu olugoye lubika omubiri gwonna kuva ku mutwe paka kubigere kujja kongoleseewo amaaso n'ebibatu ke kwakakuliza kasoka tugambye nti n'ebigere era tukirumisaako n'ogwa waggulu kubanga ebigere busaidi y'omukyala buba bwereere ekyokubiri kwe kubantu olugoye olwo terutangaala mwabwe nuna abalu tagara uja kubati lukwikiriza chigende lwa cha kuambara yute kwa kubanga luli transparent oba shafafu echokusatu teruli na kubanga luku mima mabere gaveyo mutuli robu veyo nebirara kubanga chigende wa cho kuambara buta kema wadu na ya kugenda kusigarango wa kema uchikabade kakusatu echokuna tote kwa kubanga uruwa mbadde wa malara ya olugoye runo luli trending luli ku trend luli fashionable uteka kubanga olwambadde kulwani kulwa Allah tabaraka wa taala akalala torukuba mukawo wo mchara torukuba mukawo ujaongo oli wakawo pozi nechirala terute kwa kubanga luwe faranyiriza engoye za batali basiraku nga jilbabu yo jo yambadde efanagana ngo olugoye lwo msista nwakubadde unaba lukubika byonna nenga lufaananya olw'omu sisita obanga lufaananya ekirala kyonna lujja kuba terukkirizibwa ndowooza bwe bukwakkulizo obwo obwa jilbabu entuufu bwensobodde okusika mubarakallahu
sheikh salaamu aleikum kiva ku ki omwana eyakulira ku swala okwonooneka ebyoswala n'abivaamu
ensonga teri emu kubanga oyinza okusanga akyuse nga lwa peer pressure bantu bawangala nabo nga tebasaala ekirala omulala ayinza kubanga akendeezezza mirimu gya kusinza Allah yasiba anga kumande na asiba ramadhani na asiba naku njeru ayambara ngobu silamu webugamba na akulachi ne bulimu kendeze bikorobu yoku siza Allah obo wadesita na amanyo kusereza mchi mubilala ngeo kudinti nudu weyo ngeza chino mbadesi chikola chavu silamu chino mbadesi chikola chavu silamu nichama zima unafu ya shaitano kubanga kibako ni wekuita norwe chwesunga same nechituali tuwa unafu wachi wa mutima ulumunga stani yeurese ngeisi za kumikuano jo oba environment jo wangaliramu oba unafu wa mutima go nguina ibada zotande barakallahu
mashallah Sheikh nina kumwana kwenado kutinga alina haya dokte nisha era nze mulabirira mu buli kimu mbuuza nzikirizibwa okumusalira akeeka kuba abange bonna benzaala nga basalira
pati esembeyo ku kibuuzo akatali kali akasweta aka adoption oba tabani akiika si kalombolombo nti agisala abataata nti oba abataata oba abamaama wabulu gama nti tata ya asalo baba zadi chava kukubanti mibayi nobu vuna njimu soka necha ite chiko meka mtinganze msumulu kusali nomu ana yena akika norwecho okiriziwa wabula chidiye cha adoption tuwa mtu warangu mwana wune inga simu ana u techizimbi wakama teka agasigadi ngagaluwa mtidara mwana u ilamu ulifa jakusikira wana wana mwalifa ujamusikira kumari obanti yetabike n'abaana bo abekule ddala mulukuba wa mwado kutinga obotu wali n'obuvuna izima nti guo gendo mugaba nga tayi n'abakaddebe ebifaanagana ko bwe bityo ebiraga nti oyina oluganda wakati wonono tibikola ku mwana ali adopted bange embeera eyo kiwazzana we with yawerebwa by the advent of Islam w'obusiraamu buzze wani nabi sallallahu alayhi wa sallam kani kaditabanna Zaid ibn al-Haritha yali adoptinga Zaid ibn al-Haritha ni Allah nasa aya mkur'an al-Kerim sikuagara genda nyuwara ngembele yu ajwela ili wata kujanga kakana kuwa waka tutemuraya kiumuzungu waka adoptinze ubomu warabu waka adoptinze echama zima mbujamu yamba uyambi tuwali mzimu nesi akulira makago nti haba kusiwaru gandalu sharia yeka umano wabu wala mwikiriza kibu haba mumakagu asobora obu teka kukatambara songa atavade si mwanao si mcharao bebanu haba wambidwa muntaro intavaro ze dini haba iti wal ima oba sabaya haba mbubu habira mumakagu nga kwe mkamawe nebu haba anga takututeka mcharao asobora okubanti takwevi kilidhira kyusira mbwachi gonzamu obutamukalubiriza ngaira bwamugondeza mubirala kibwaba alino musango gwaziza ngo kwenda nga simu fumbo mukifo kye myaka 10 akubibwa 5 atemeredde munne nga muzana simu fu si muntu mu atemeredde munne kifo kye migo 8 nga atemeredde munno obwenzi bamukubana ali bwaba ayenze nga mufumbo era tatibwa niyo lokubo kuti batukugabanyibwa tukugabanyizibwamu akubwa migo 10 nolwe yoyo yekka almustasnatu yalondobwayo tubaba waka ya hizo ko obutebikirira mastawi oba mukamawe mesibe bano ba housemaids abali awaka sibe bago gebwako mubarakallahu
okay ona gamba chefe nali mugayavu okumala emyaka 5 nga sisiba mwezi gwa Ramadhan nzikirizibwa okusiba omwezi ogujja
ogujja ndowooza si Ramadhan basinga badde Ramadhan twali looza nti ategeeza tinzikirizibwa okutandika kati nensiiba biri Allah n'abinsonyiwa naye ndowooza ategeeza nzikirizibwa okuliwa emyezi giri egyemabega tokkirizibwa kugiriwa wenenya bwenenya emirimu gyonna gy'oba waleka olw'obugaya ng'oteekwa kugiriwa oteekwa kumala kugifunako obujulizi naye tiwaliwo obujulizi nti eyali amu Ramadhan olw'obugayaavu aliwa omuntu ajja kugamba nti olaba n'omulwadde olaba n'abadde ku lugendo naye aliwa ate olw'obuti oyo kyamukisa mulungi ogambye nti ona mulwadde ate ali ku lugendo oyo aliko obujulizi faman kana minkum marida mumu abanga mulwadde awa ala safar obanga alikuli ku lugendo nasibuluka fa iddatu omuwendo gw'ennaku zeyasibuluka min ayamin ukhar agulire mu nnaku ndala oyo aliko obujulizi naye ono mugayaavu afaanaganako nga n'ataasadde dhuhuri njiriwa oba sijiriwa ade wakafuwadde ade omukaafu ataaliwo ebyemabega bwetuba tutudde ekyabamanyi nti alise swala aba akafuwadde ye kale bwetuba tutudde ekyabagamba nti oba mwonoone olina obujulizi obugamba ntiriwa bino ebigamba nti olaba neyeebase waazuukukira agiriwa olwobuty ate agirese mu buga yaabo kiri kiriko obujulizi kino tekiriko obujulizi fadal nokyo ramadaani weenenye bwenenye eri allah omalirire nti siriddamu kulya mu ramadaani embeera yakuliisanga oba wawangalangana bakyamu ogyewale n'ekirala omutima gwejjuse ofune nnaddamu lwaki wakola ekintu ekyo n'ekirala embeera ezakutuusa ku ekyo ozeewale
onagamba nti sheyi nze noonyeza mwami wange haki yakubiri essimu y'omwami waffe y'eno n'agiteekawo
naam tusaba allah tabaraka wataala mwanyinaffe oyo allah amunyweze ate allah bw'aba abajjuludde mu nsi era abasinkanye mu jjana tekitera kubaawo n'atalabikalabika nga ki
ng'ekimuli kyendaggu
badde nkeerabiddemu ng'ekimuli kyendaggu ekyo n'atalabikalabika lwakubadde waliwo abagaa nti tekisoboka naye tulowooleze mwanyinaffe nti oba oli awo
kisobose
ku luno kikoze eki owewuwo tekisoboka naye ono ye nga bw'akyogedde n'essimu n'akisaako katumulowolereze kirungi
Haruna said to him, my question is that if a person turns into Islam when he has peace, what should he have?
When he has what?
What should he do for them? Omuntu bw'asiramu kanga alina embizi, embizi azikola atya?
Sikala ziwoba. Ekibuuzo ekyo embizi azikola atya? Kiriko ebigambo by'abamanyi bya mirundi ebiri ekisooka azita mu ttale nezigenda azita mu ttale nezigenda bw'abanga waagenda oziteera tiwali bisolo bigenda zikosa tiwaliwo engo tikaziteera engo azita mu ttale nezigenda kaakati bano abali baazo bw'aba agisanze eyo tetusobola kugamba nti gwe wagimuwadde okusinga nga bw'onaagamba nti kanjiwe bano abakola ki abagirya waliwo omusharia kyotakkirizibwa kukola ng'ate tokkirizibwa kukikozesa mulala sinywa mwenge nti kanguwa abagunywa olw'okuba gwokkennyini mulimu obutwa toguwa mulala bandeetedde emmere ya krisimas sigirya giwa omulala oyo osobola ogiwa abagirya kubanga yo mu bwennyini bwayo si nti bwe butwa wabula lwa nsonga ndala oba oyinza ogiwa kusi n'ebirala ebifaanaganako bwekyo naye embizi togiwa bano bagirya abamanyawala baagamba singa osobodde okuba nti ozirunda ebitonde ebyo nga tebikosa n'obiwa emmere ekifo ekyo nekigenda n'ekyo ekifa nekigenda ng'obyawudde wakati w'ebikyala n'ebyami obutazaalagana nakyo baakireeta kubanga waabulwawo hadisi eri dairekiti egamba nti embizi ezo zikolebwa oti ne bwoti kubanga era ebyo byonna abamanyi baabyewala baabyogera kwewala kigamba nti aa zitunda ogyemu ssente zitundo ogyemu ki bw'otakkirizibwa ssente za kitaawo abaafudde ng'osiramu ozikozesa ne bwe ziba za halaali omusikira kati ate osikira ezo embizi ezo zo abagamba nti zitundo ozikozese twalina okusika kiri nti ezataata ne maama ng'ate zaalina za halaali zo ng'obusiraamu bwazinyima n'olwekyo tusaba allah tabaraka wataala yenna abaasiramusi n'atuuka mu mbeera bwetyo yeebuuze ku baki kubawaalimu mpozi oli ayinza ogati bwe mbanga yebadde only my source of income ng'ekyamazima bwe munanga nti nzite ku ttale oba nzikulizaawo enfa eyo allah agitwale naye nga sirina konna sirina nawe ntandikira okusookera ddala genda mu basiraamu bakuyambe ofune wootandikira bwe baba balemedde ddala mu mbeera eyannaakola ntya ekwasa ku nkanaga uizo zikunda sete nozi jamu nozi kutisa niga hala dharuriya tulkuswa mbira ya mnakorantia ibisi mbira yudara waluwa wa manyama chogera wibacho Allahu a'ayu
seka dhilo tukiri ziwa okwa ukana kumufti Bilo tukiri ziwa okwa ukana kumufti wabatu kosezza nyo
Nabi ya chogera sallallahu alayhi wa sallam Yagad illa antarau Kujakunga mbaze kuraba Kufran Bawaha Mkafiri nga uli self-evident Nga wira nga buka Tifitufti nuchako za chachi Cha mkafiri Nekwa mtu wabuli njo Tose ula kwa ula cha mkafiri na cha mwono onefu Oja kuraba imamu ambia kagari Akagari kekebamu wanaka tunda Naga mbaba kanzi yiko naga mbaba. Uyakonzo chabu kafu. Nakati, ukisara honti chino chabu ono nefu chino chabu kafu, tuchirekerani, tulichirekere bawalimu. Echo chini. Echilara, okuba kumukule mbezenga, tewagenda kuba au kwete mamu. Esharia techigani.
Na mwena mumuvako.
Otio, mwena mumuvako nga. Mumu sinzi zamani, talina na chagenda kukora. Esharia techigani. Makuru nti, nti, mwatu gana oku. Okumwe wagurako watu gana mwe wagurako nga umsaibu genda kuyika masina mba genda kwete mamu chitegele kisemuruzi niyo mbuku wako ni tusigara chitole eshari ya tekorachi techigani
ok barakallahu unagama nshekhe tawana wa masomero tuwa sumesa kubika bienkuba information of rainfall shekhe kuba kugatapu Allah
Sijja kugati kuba kugata Allah. Mbaka tisinga evide bie kula bifomi nze mungu wengula. Mbaka kusome santi. Bifomi nga vitia. Tia aji. Evibira uve miti. Mwejisa. Mbufamu. Evifundemu. Mwemuve vile vile mula vikupa neto nya. Nito tichiri munga haramu vuna. Wabula. Tetulino bizeri Allah. Kwa wange vitu visoma. Gatulina matirio au tulu. Kienkube ito nyetia. Kinkube fomi nga mwechi ne mwechi. Ninga te Allah atubamba ya tunye sinkuba. Mwetuwa te tubimu nyingi zamu au chiva chicha. Kubanga obiko mia kumbeleyo ya matirio outlook na tubimu nyingi zamu Allah. Allah chikumira na agama. Ya alamuna zahiran minal hayati dunia. Basuma bama nyibia bia kunguru yukabia bia muramu wansi. Allah chile tati bakuma kubia muramu wansi. Ategeza nti nebatanzi kiliza wabula waluwe nisome nisomebwa nga jom mazima joja muka nga entonde kayomu ome entonda yomu entonda yomu tu mchimanyi mba msoma sciences mwari stages batu gama kia omuntu yasoka kuba nkobe nage nanga adivoropinga na kuka mfomo eno jetuliko Songa kurani tusiwe kurachi, buitulaga, kurani irabi kanti Adam ya tundwa mutaka, ate hawa, na tundwa murubili ziruani wa Adam, ate fe, tutonde wa mchi, mungwasu za wakade wa fe, ate Isa alayhi salam, ya tonde wa mtonde wa nachiragula cha Allah, tikun fayakun, zizi tonda za Allah. Niyo gantu wava munchima, eyo nazaria tutatawur adaru unia, simtu, taji yali dawin, Yalimu yudai ya tani kentegele. Era cha. Saya zafana kanuko mwaki. Mawanga agamu. Mubasi zile mbagama. Abasida mtuwa sana kusuma saya. Miwa achisusa. Bari gami. Mti. Tiwa sana kusuma. Bikontana na sharia. Wabula buba musome runga wabi sumesa. Tole tanyo. Kavuyo. Guchuri rize. Ne tochibili mbinga. Tochikili rizamu. Budaya urus, barakallah.
Barakallah dengan syekh. Syekh kita mengucapkan, orang bala esau, mukono buat dia, buat saja. Jika mukono tak boleh ciri ko.
Makulah ciri tu ciri ingat ciri manji. Ya riba deh kita nak orang bala siwa jombi.
Aringa ada bangat ya riba bala buat mukono. Ne chiri chiramu wacho jambala
okwambala esawa kudio tuinza nukamba nti kichimuku atayamu oko zitadio mubitwe mirungi sharia biekubiriza kana rasulullah yuajibuhu atayamu nabiyali ayagara nyo oko zitadio amakulu mubitunga mirungi siku stanji, siku naza kana siku yora najisi yagara nyo oko zitadio wabula checha eche sawa bojiteka kukono tekiba kibi kubanga ne rasul sallallahu alaihi wasallam empeta yaziwa anisinganyaga ulumu na ajista kudio nga zembele zaali zisinga obungi atolala na ajista kuchi kukono chinono mtute cha Sheikh Abdul Karim sentam bwatu ya chanu kula ni wakubade hadithi gama ulumu ya teka anga kukono ulala kudio zisijigwa anga kune ate kube ilmi hii neka kaso kumanya kwe era ekigambe cho bwechi cho mchili msele lisinga wa yamaranga esawa yu mkono wachi wadio embere ntono kukono tichina buzibu chechimuno mchara yamaranga obukomo mkono wadio mbere zimu oyamare kukono tichina buzibu
baraka Allah hekum mwenava janaba nzikili zibwa ate okufuna uzubu kubate mbambu tekuwele
hadithi ya mama wa Aisha radhiyallahu anha ya imamu Tirmidhi لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بكوا الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل يتي يقول أنه وزر بني مروا كنا كتي يقول أنه أتيا إذا يجفنا أنه يعطى أنه كنا يتي يجمو وبسيش تيجفنا أنه يعطى أنه كنا نهي يريد أنه نيا نشورنا مروا نهي كنا نهي يجينا كيين جرام na yo gamba ati mazoku funa uzu kafune uzu mazoku naba kafune uzu mama wa Aisha radhiyallahu anha ya tugamba ati zinna naba angani nabi janaba mchongo chimu ya mirundi jyo naji ya mara na imbo kungo miaka mwenda tiyamura bako nga akora chi nga funa uzu mvanyumarwa goku naba nwakubadawa manyama muba agamba titi ya funa anga uzu mvanyumarwa kunaba kulaga ati chisingo mrungi kinesi gamba tibu uchikora oba okoze ensobi ekyo kimu ku bigambo by'abamanyi ne tukutte ekigamba eira gifune nga tonnakola ki tonnanaaba oba leete niya ti onaaba lwoŋŋenda okunaaba naye egenda kubanga eyingiramu barakallah
ok masha allah tukyagenda mu maaso n'okuwanukula ebibuuzo byammwe shekho nagamba nti webanga ndi mulwadde nga sirina ddagala lyonna limponya ngechimponya kiri kimu shiriki era tugenda yo
ajiba
obulwadde obwamukutte bamukakasizza abo tagenda mu shiriki towona era tugenda yo nfe
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abad mukunze okufana kiza nava kirungi ndo byali no wecho sengo mwati ebele la mwitu anajenga na chosi chitufu afikili za nafa nafa nga msilamu kusingo kuangala nga mkabu wango msilamu kusingo mwati kuangala nga uyu msilamu chinuji joli okupango uyu msilamu chinuji joli kusingo kuangala kusi kunongo ni mkabu wabla utahala kata
na barakallahu fikum sheikh ngabwa kyanu kudde mu mazima bwebu tobweguli era noyo tuga amanti nge chimponya chokashirik ngo chijje kuchinte chikuonya chokashirik yagala no bagama tiku chikumi abageenda mushirik ne baona mwana watu baba tibaonyerwa kugenda mushirik baba onyerwa kuba Allah bwatu bwa yagera nti bali wona runda ku kibango lyaga kibannange enkuba nga bwezika njigeme nakola byakola enkuba neetatonya Allah aba yagera ntijja kutonya niyo omuntu agenze mu ruku ya shariya ruku ya shariya mujeko Allah bagezesa time yokwanukula tenda tuka wallahi abaganyura mu ruku ya shariya percentage nene nyo okusinga ku bantu abagenda mushirika nolwekyo ojagendayo oze nti mponye nga techa amazima Allah yagera kugezi nti oliwonera mu mbeera mu kiseera ekyo ng'olowooza nti shirika yakuwonyeza بارك الله
songera ne wagenda nawo ngajja kumaliriza afe
ajja kubaliriza afe ofengo oli mushi kati okuba n'obulamu no seka kyayogedde okuwangala ngo wangalidde mushiriki Allah nakokya omuliro gwotalivaamu n'okugumira obuzibu obwo obw'okufanga bwogambye sinti buli dabarura ekozesa ki haram kyatayinza kugamba nti sina nza kulabirira kaana kange kakuba obwamalaayi
Okay, ma sha Allah, barak Allah fi. Sheikh, hikma kiddala eri mu nyama yengamiyo kubanze malakuzi.
Hikma yo temanyiddwa. Ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma aljazur, yinali nyama yengamiya, falyatawadda afne wuzu. Bine ebigamba, busimanyi waluwo, omanye kaluba nnyo, moyinzo okuboja sikabwoti. Gasi nakuyitamu, ebyo biwanuze. Ebyo biwanuze tekyali komyenda kuyangamia yokka neye tekyali badde kikola
bwebateyidde
bulungi n'ekirala ekigamba nti aa waliwawe yali agiridde naye yali afunye wuzu ate sola yali etuuse nga alabika agenda kusala nga tafunye wuzu munabbi sala salama kwe kugamba bannange yalidde ennyama yengamiya afunye wuzu bungaategeeza nti yavuddemu omukka bwe yali agereesa ebyo byonna bigambo biki biwanuze Ewamu n'ekyo abamanyi abamu bagamba nti engamiya eyo eyina kuwa sheitaniya eyina amaanyi ag'ekisitaani naddala ku bbango lino era mu kyekivaako n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam kutugamba nti musaaliranga mu bisibo by'engamiya naye kyekimu ekyo oba kyekimu nga bwe tugambye nti ekigenderwa Allah yakimanyi buli lw'olya ennyama y'engamiya genda okole ki ofune wuzu
Okay, masha Allah, tukyagenda mu maaso n'ebibuuzo byammwe. Tu mwebaza Sheikh okuba nti akyatambuza bulungi okuba nti ebibuuzo byaffe byonna byanfuwa biinillah. Abakyaweereza ebibuuzo mbakakasa si bya kati wabula mu senshoni enaddako tunaba nga tuweereddwa omukisa. Twagambye nti ebibuuzo tetubiweereza mu bupapula nga bulijjo wabula tubiteeka ku ssimu. Yasomeddwa eri 0725 59 85 0725 59 85. Osobola okugiteeka ku WhatsApp oba ku SMS. Kibuzo kyo kijja kuba kyakuwaa inshaallah. Shekhe, mututiisa abasajja baffe bo batugamba nti okumuloga nti eyo eddagala lyalya lya mukwano kaba shiriki kituufu
ekigambo ekyo si kituufu era eddagala erifaanaganako bwe lityo kyekimu lyakulya lyakunywa oba lyakwesibwa lye liyitibwa tiwala tiwala shiriki kakibe nti olaba nti ereeta omukwano ebireeta omukwano balina obibasomesa okwagala balo obuyonjo kuba munnaddiini n'ebifaanaganako bwe bityo naye ogamba nti oli bw'anaakuloga nti olw'okuba ayagala omwagale nti si shiriki nzijukira waliwo yali akyogedde naye katumulowooleze nti yakyogeza butamanya naye ekyo bw'okyogeza okumanya noga nti niwakubadde kyonga ekikolwa shiriki niyo olw'okuba ekigendererwa kirungi tikuleeta mukwano wallahi obujja kubonaabona bada almauti nokyo totunuuliranga nnyo omugaso guva mu kintu nga totunuulidde kkubo by'oyiseemu okukola ki okukituukako nolwekyo kiri haramu eddagala lyonna erikozesebwa mulireeta mukwano kiri haramu
abakyala mutwesonyiwadde mutulunga mukolere mwena okukola tujja baagala lwamukaka
Obwe mukozesa zamani ka sheikh wan oba mukozesa bwe shiriki
Na barakallahu fikum. Edogo okuroga bukafu. Allah gamba wa ma yuallimani min ahadin. Malaika Haruta ni Maruta teri kwezaso mecha kumulembe kwa Nabi Sulaimani ayawule dogo kubyama gero hatta yakula kuja kuzamu gamba anga innama nahnu fitna fenno tuli chigezo tuinzo kusomesa edogo oyawule wakati we byama gero nebana abaruga neyate nonogerayo Allah gamba tifala takfu togeza nokafuwara mchojo ganto roganga Allah yakwesa chigamba tifala takfu togeza nokafuwara ni chikatiliza shekhe chagambi nti edogo buchi edogo bukafiri era elementi ezegatta gatta edogo nebuba bukafiri nazo zitegerekeka gwokwesigamira ku majini n'okwesigamira ku nsonga Allah zakafuura nsonga ebyo byonna byonna likutuusa okubanga okola ki kafuwala
shekhe sitira owagiite neqa ilina mateka alafubi nyambayari
sitira imanyidwa yeneteke waku fesi nore kawa amaso agakolachi agaraba walune oli wajizo kwebi kila dara na amaso ni gata lavika nesi ngawa akolachi araba wabula sitira teyali sanyo jambari gate oyambadde ngoye zikumiima kubanga awo kyo kiwali badde otandikirako olaba omwana muwala ng'ayambadde sitira naye ng'olugoye lwayambadde ne fashoni yalwo olumumiima ng'otadde ku bbali lutangaala ng'otadde ne ku bbali okuba nti ate engoye zeewanise mu ntumbwe n'ogamba ebyo singa bye yasookerako oba byo byabwe atteeka okubikka nga tandaba kubikka ki tandaba kubikka feesi abala n'omusanga ayambadde sitira naye nga yeesibye na akasipi mu kiwato akaawula ebitundu ebya wansi n'ebya waggulu ayagala musimanyi bagiyita figa 8 ey'ennumba nga yeeyawudde ekiwato bwati naye ng'ate ayambadde ki sitira oba kali bambi ng'ali mu mmotoka mutto ogw'emabega naye nga yasinga okuba kerere genda okutunulayo bw'oti nga ye sahibatu niqab mukyalo wa niqab mukino sivumirira wawula abatini ennyo abazambaza olwa fashion be batera okukola ebyo naye abazambala lilla tebakola bikolwa kifaanaganako bwe n'ekirala sitira mu mpisa zaayo tekyalisanya olugoye lw'oyambadde eno wansi ate yo ejje ng'ate oyambadde luddugavu ate sitira n'oteekako enjeru otyo kati abantu ate amaaso ojja kuba okola ki obasikiriza olwekyo kati buli lwoweta ensingo z'abaami ne bakutunuulira olw'ekyambalo ky'oyambadde ogwa mu bali nabbi be yayogerako almailat abatambula bakyuka ndyo ku kkono mabega mu maaso almumilat abakyusa ne bwe bayiseeko kyetaaga omukyala bw'akuyitako nga tiwali kigenda kumukaka kuba nti okyuka omutunuulire omuli akawoowo omuli entambula omuli ennyambala kyetaaga akuyiteko obe adiya obe ordinary nga ekintu ekirala kyonna bwe kyalikoze eki kyali kuyise
wamashe omukazi akirizibwa okuddamu salaamu owantu obanea
kawamma ndabanga ali kugeri seeti kano kaataddemu nti wamma kali gakalaga nti ali kugeri seeti yeetegese bwetunamugaa nti kikkirizibwa aleme kwekomeka n'amateeka ga kugiddamu ekyamazima tukugamba okkirizibwa ogiddamu mu ddoboozi naye ng'eddoboozi eryo lirina amateeka agalivuga liba nomo tiribaamu kukerebeza tiribaamu kuba nti mirimaana abali kuvaamu ate oligendereddemu likyuseeyo omutima gwani okujamu obodamu bawo awoteka mugunda zonda meziba tizimenyawo mutufu wa salamu na yodo wali damu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wechidawa chetani siza mstareko kubanga marubozi agamu matode nenge chama zima gasura omstereza ni wakwate kye dobozi mkutonde mwari simwele edobozi yu mchara fitwa biatihi leisa biaura mkutonde mwari simwele wabula li mkwele mchamu yu kufuruma uraba Allah ya gati wala yadribu nabi harujulihinda kiba tangula nanga wako nilingiri liyula mama yafina minzina tihinda nti amajolo wero kwa amba tiga tingere keke kwa amba tendege wako zechi ate domo zeyo jiri nacho uo mwuri koze leo ya amba daka gato ugendo ukono ugendo ukona Allah ya chikari sunge domo jiri nacho urobuti ate jiri nacho mwuri teka mune nebunda mwuri teka mune mgono nebila lefana kana kwa mwuri nulecho mchala nubu amanga amuza chibuzo amuze mdomo jiri nomo ila nabi sallallahu alayhi wa sallam weyekisa haba fumbo kogere nsonga zaabu umwana ya fuka mira kusaidi ya machara majwa yito chifu nulati nga agende nesemu kufuka mirila nabi aa yalea ya kalaba murawi naga achara sallallahu abachara bachikora kumulembo kwa nabi ya machara jivabe ila nge manjo yunga mabi yongela nga nungu wano mtongu ulira chumula kaga bari kora mabi yongela nurocho oyogati ya shogera ya yogere ndobo zileri ulikika nenda binari ulira na inga insunga ndobo zila yogere ya hili nomu barakallah
kona gamati assalamu alaikum umachana atukula di okubamu nifati
techiri konda kubwa kukulira ayo kwa ya zante guru umusahi nikuwa anga kwa kumi beira asara ila buwabata kosewa neba asogoro kubandari buwabata kosewa nyinga yatu kunde nungu na wananawa bata genda jari siku musinji iti chile haram kubabata kunde wabula musinji iti ajia kora tu ajia kosewa wabula singaweze nakuwa ana inakuwa makumi ya meka ana mwomusai kucha jia awatani kukusara buwabata kosewa nungu neba kweto la kamba, ajieto olora na vyonevi wa mbugani kuwanga alimunifasa gaweze zenda kwa ameka, ana kubanga kumusalama kwa toli ya kuzama kumifasa kwa hali tujibarila inda kwa ana kumulebe kwa nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam sige za mzaku wanga ho na mukora nabi wa mbibi magani kwa umuli no kusiva nabi fana kana kuwetu wawula yuhayi teko meke wandaku etigama ya naku kuminata awa majibati zimbira kuba warabati tundu kwewa wangalia na inga teni yudubati teko la musio na awa kubiziwe na kumi na tano nucha kumi na mkaga mgoro wa kukula awa teni uzayo mumi uku kwa kuhunya umutuga kutuga gaguchi ukuro kubalo kuna kufusi wa kumi na mkaga neta noche chitara uti kuna uzayi wa heli sili naku wabule chitara uti kuna uzayi wa heli ni mjulisati wa buraka buraka usoro bi nuko bati mkwa barakallah
inga tutuka mkomero je gozo ya ne sala mkirize tuse leo bino bilinga tutaki ya kasha Allah mtaala ora gamati assalamu alaykum uislamu bora mara mtia kumporio manyagana mwika
na man la yaarifu nasabahu mtu abata manyiru yolwe lam yasir rahimahu abata sobora kuyunga Uganda norwecho bwekibanga ekigendereddwa kumanyagana ngekigenda okuzaala okukama kumanyagana kuyunga Uganda tewali kigaana wabula mu kumanyagana omwo bino mulina okubyegendereza sinti bonna be mutudde nabo nga mumanyagana bantu baana bakojja bantu baana bataata omuto esheria ya kukkiriza okuba nti kufumbiriganwa ate mugwangane mu bifuba mukwatagane mu ngalo n'ebirala ebifaanagana kubwa twabaddeyo ekikolo ekya hijja, waliwo omwana ow'obuwala naye nga wataata muto, omwana wa taata muto tajja nga ayagala kutugwa mu kifuba. Netugaana naye nga e Uganda sigamba nti ngaazi abantu babifaako, era bambi ayina kitwatikwateku kwali kukuboola, naye omuyita wala nemanya okuwala kozi bw'okwatako buzwefa eyo gy'omuyita nga tokakaliza nti wakwatako efa kuba ekyo kirala yawuzwefa ngomugaazi nehaganda sina wano wokka mushijja wabula neeka. Kati bwemba mugenza okumanyagana mubaamu bangi nnyo esharia beetanga onakkirizibwa okuwasa gundi. Nokyo bwe mutagamba nti tuli bakirani emu tuli baaki katuze kumanyagana, ono yeyawule ne gundi, ono akwate mu ngalo gundi, kati omwana wa singawo bw'aba azze mu kukiiko obwolu tomuwa haaga kuba esharia yakutaaga kuba nti mukola ki omuwasa. Na bwoba tomuwasiza tekivumirira oli bw'aba amuwasiza muleke. N'ekirala ekyasinza okuba ekibi kwe kuba nti okumanyagana ate mubaamu olumu okukola shiriki. Okumanyagana bwe kubaamu shiriki okwo kuba kufudde. Okumanyagana kubaawo muyunge oluganda muyambe bannammwe abali mu buzibu, era nabbi yayogera ku kika kya ba Ash'ari naga sallallahu alaihi wasallam illa al ash'ariyina idha harmalu, aba Ash'ari bo bwe baafunanga obuzibu au qalla ta'amuhum fi al-ghazw wabemmere nebakenderako nga bali mu ntabaalo z'eddiini jamau kulla ma indahum, baakuŋŋaanyanga buli omu kiyalina, bweyina kiromekezi omunga, bweyina sente mmeka, wallahi ne babikuŋŋaanya wamu bwe bati ng'olukiiko lutudde tuma ktasabuha bainahum bisawiya, oluvannyuma ne babyengabanya kyenkanyi, eyaleese kiro ekikumi n'atwala ttaano, ataaleeteddeko ddala naye n'atwala ttaano. Nabbi n'agamba nti hum minni sallallahu alaihi wasallam, abo kitundu ku nze wa ana minhum, era na wa hum minni, era nange ndi kitundu ku bo, bo kitundu ku nze nange ndi kitundu ku bo, kuba enkola gye bakoze nange gye nsomesa. N'okyo byebigendwa by'okumanyagana n'okutabaganizaayo ababa abakoze eki bakontanye, kubanga la yadkhulu ljannata qati, yeekutula ku luganda tagenda kukola ki eyingira jjana. Era bwe babatuuzanga mu lukiiko olw'ekika ne bwobanga gwe obadde omusobya bawe gw'omutuufu naye ng'oyagala kutabaganya, bw'onaalaba nti okwetonda tekinaatabaganya weetonde oluganda lukole ki lukomewo. Baraka llahu
mpulira amaloboozi mangi mu darusalam, simanyi abasomesa bali bameka, waliwo omulala asomesa bakyala madrasa matebenkere
inshaallahbanyiraffe amaloboozi
n'abatambulatambula bwe kibanga mutuufu tekyetaagisa buli lwotambula okyankalanya abasoma. Baraka llahu tugezeeko okufuna watutuula tutebenkere nga tutuuka ku nkomero. Shekh, is it possible to perform salat al-fajr when I had sex with my husband at night before making the adhan?
Nedda tokkirizibwa kusaala sola ya subuhi nga weegatte ne balo nga tonda naaba, ate oba ne bw'oba wabadde weerabidde okunaaba n'ojjukira nga sobe tewagisadde era ogiriwa, ne bwe ziba lunaku lulamba nga ne isha ogimaze kaŋŋambe ojjukirira wonna nti nasadde sola nga nina janaba, ekiwa amakulu nti nabadde siri mutukufu nabadde sirina wudu, essola zonna oziriwa. Ogwawukanaku nga lugoye lwe lwabadde olukya obadde tomanyi, kati ate awo ezisola tokola ki toziriwa, kirina obujulizi obwetongodde kukyo, naye nasadde sirina wudu nasadde nina janaba essola gidde kuba mulongolongo gwesobola kuba mutukufu. Okwawukanaku n'okusiiba, okusiiba oyinza okukuyingiramu n'otuuka na ssaawa nga zino nga weerabidde okunaaba janaba kokuba kutuufu n'essubwa kikikole ki giriwe, kuba min shuruutu sihhati siyam timuli mu ttahara, akamu ku bulombolombo obukukola kibwokusiiba timuli mu kuba nti oba mutukuvu. Ne Aisha radiallahu anha imamu wafe ummu salama batugambye kana rasulullah mbaka wa allah yalinga sallallahu alaihi wasallam yusbih obudde bubukyako wa huwa junubu naye ng'alina janaba min ahlihi nga yajije mu bantu be, omanyi bagamba nti nabbi teyeeroteranga era akakomekebwa ako kakumi yalinga agidde mu bantu be naye oluvanyuma n'anaaba balirira ogamba nti bwakyanga nga alina gyanaba kitegeeza yali ayingidde mu kusiiba yali ayingidde mu kusiiba naye kiyibadde kisu enkulu oba wasitadde swala ng'obadde oyina gyanaba obanga obadde toyina wudu kiswala kiddemu bulogolobo butono gye bweswala bw'oba totuukiriza nga tomanyi kiswala n'otagiddamu nga engoye obadde tomanyi kinyonjo nga okutula ku kibula kiswala ewedde niye wasitadde totunudde mu kibula niye obadde tomanyi eyo tokola ki togiddamu era lirya bamanyi ne bakwawulira kishurutu zino oba tozituukiriza eswala giddemu zino oba tozituukiriza togiddamu.
Ok, barakallahu fikum shekhe kiramu bakisya okulota nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bushra sarra gaba maulire marungi nnyo oba olwosaani nabbi wattu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuba yekeddiini yatugamba sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fi lmanami yeddaaba andabye mu ndooto faqad ra'ani ddala aba andabye fa inna shaitaana la yatamathalu bi sitaani tenneefaananyiza ewamu n'ekyo basiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam ogandi sitaani temwefaananyiriza yali ategeeza tesobola mwefaananyiriza n'emumalayo naye esobola omwefaananyirizaako ebitundu mukategeera bulungi esobola omwefaananyirizaako ebitundu ekyokulabirako neyefaanana kkala ye tiyali mweru neefaanana feesi ye tiyalina ekireku neefaanana ki engoye ze tezaafukanga mukongo gule naye neyeerabira sitaani bagenda okulya n'ebiisa kkono n'ebiisa ki n'olabanga eyeeyisa eddabbi oba kwe bayisa eddabbi ate aliisa kkono ebyo allah abaakuyamba kulaga nti oyo si nabbi oba byonna olaba bituukiridde naye ogenda okulaba ayimidde mu bakyala abawahaaga era omumu allah ataataaganya endoota ezo eza shaitaani kusinziira ku neeyisaayo omanye nti ono gwendabye sikiki si nabbi era yensonga lwaki sallallahu alaihi wasallam bw'ola otanga nabbi sallallahu alaihi wasallama genda ebyaba amanyi omulabi afaanana atya wabbulaaka mumanya sitaani ako yakeerabidde nga okuloota endoota okulootolola endoota embi si kirungi n'entero kinyumyabo mba mubuuzizza ku nsonga ng'eyo nti nze waliwo nali nsaaza naye nendoota nga nsaalira maiti katwe naloota nga nsaalira maiti oli najja n'ankuba akamba nti oyo bw'osaalira nabbi nagenda okuwulira nga amaanyi gampweddemu naye ngenda okwetegereza ensanda ng'ate zizingiddwa mu keesi zizingiddwa mu ki kati ekyo allah akalekawo wali n'okalaba tinabbi baate bamutadde mu keesi omanye nti eyo ndooto yaki ya shaitaani n'ekyo gwe omuntu owa bulijjo atasobola kwetegereza obwo buli lw'olabanga endooto genda ozibuulira esseeka yajja okubuulira oyo walabye nabbi oba si nabbi sallallahu alaihi wasallam nga sheikh albani rahimahullah endooto nyingi abantu ze baafuna nga bamulaba alina nabbi sallallahu alaihi wasallam era nakutta ebyo gyenawulira oba kyenda mwenaawo nga baakimugamba n'atuika n'amaziga omuwala yali ava mu algeria n'olwekyo bw'olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yafaananira ddala nga ne byakugambye byonna bya musiraamu nga n'envayiromenti ebaddewo emmeere ebaddewo yonna ebadde piwale islamic ng'omanya oba okoze eki omulabye oba allah yalemesa shaitaani omwefaananyiriza naye nze osobola okundoota era bwekalabanga muli mu dalasa musoma nuuha asomesa sheikh hasani asomesa n'ogamba nti webale tusomesa ekiro mbasikaabadde nzize mbaddabadde eri nabe wange kati wabaawo ekitonde ekiba kirina enkozi eki kirina enfaananyiriza kitegerekese bulungi mpozi nga tumaliriza omusomo wabulayo kamu kali
tuli bayizi era twasoma mu fiqihi nti okusoma suratu yasin ng'omulwadde muyi bidaa tuli ekigera muli tusaba oti
engabo mwakisoma tekikyukanga kuba hadithi egaa nti iqra'u ala mautaakum yasin musomere abakuba mwe yasin abasomera yasini abantu abo baagiwa entaputa bbiri nti mautaakum afiiridde ddala era yensonga lwaki omuntu bwafa batandika okusoma suratu yasin songa mulimu aya egamba nti liyunzira Allah yassa Qurani erabule man kana hayya asangiddwa nga mulamu naye wano ate abantu bali mu kusoma yasini ng'ate omuntu yafa dda abakivunula bwe batyo tubagamba nti hadithi zituufa abalala bagamba nti tukivunula nti muhtadhirikum abantu bammwe abasemberedde okufa olw'okuba eyogera nnyo ku kufa bwe tugamba nti hadithi zituufu kiba kitegeeza nti kyasembereddwa okufa era naye tewali bujulizi nti ekola ki emusomererwa kubanga lhikamu shariiya amateeka ag'eshariya agalimu ebiragiro eira ekintu kiba kyawaddeko bakyabankyeyagalye n'ekyobweteeka kikakatawo na hadithi dhaif nafu n'ekyasunna kikakatawo na hadithi dhaif era nafu n'olwekyo ebiina okukolwa nga omuntu asemberedde okufa kumugamba nti gamba nti la ilaha illallah ate bangi nyo tusobezaawo netugamba nti okyogera bwogeziye n'akiwulira okimwatulirira ddala nti gamba nti la ilaha illallah ekigamba nti okyogera bwogezi si kituufu era ne kano tukasobezaawo okugamba nti gamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah ku muntu asemberedde okufa ng'agenda mu bulamu buli tekiri hadithi zonna tumugamba mugambe ekigamba nti la ilaha illallah era kyekyajja mu hadithi nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi inna abeeranga ekigambo ekisembayo la ilaha illallah kyeyagamba nti muhammadu rasulullah dakhala aljanna ayingira ki ayingira aljanna lwekyo n'ekirala okwogererawo ebirungi lianna almalaika yuhammiluna ala ma taquluun wa buli kimwogera malaika ziniyiriza ayi allah yatukula omuntu oyo kyayogedde eila kuona asemberedde okufa oba afiiridde ddala.
Okay, tusembyeyo namukisa ono omu inshaallahu taala. Sheikh Ndebuuza, mwasomesa nti kutuba paati ku swala y'ejjuma bwe nsanga kutuba ewedde nsala akameka barakallahu.
Na kituufu waliwo abagamba nti khutba ez'ebbiri kitundu ku swala y'ejjuma era nga bagamba nti khutba ez'ebbiri ze zaakiikirira raka ebbiri ku ddogoyi naye ekyo si kituufu basiraamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba mu hadithi entuufu yatugamba man adraka raka'atan min aljum'a yenna asanga raka ku jjuma falyudif ilaiha ukhra ayongereko endala bw'osanga raka ku jjuma yongerako endala. Amakulu ag'ekyennyume reverse meaning bw'oba tosanze raka ku jjuma lekagamba nti kanyongereko raka ndala emu ziwere bbiri awo oba oyina kusala raka mmeka nnya wano bw'oba oyingira mu swala leeta na niya ya kusala jjuma naye waliwo oyawukanira okugamba nti siwezezza raka mu mutima kyusa kati ngenda kusala dhuhuri abamanyi batakinyonyola. Hadithi endala egamba man adraka raka'atan min aljum'a faqad adraka aljum'a asanga eraka ku jjuma rakaba akoze eki agisanga naye bw'osanga khutuba ewedde tekijja kutegeeza nti osala tokoze eki togisanze kyokka kyokka kyojja okufiirwa ojja kufiirwa obulungi bw'okuba nti obadde mubasaddaako engamiya ng'eyasoose mu muzikiti mu ssaawa esooka oba ataasadde asente eyazzeeko oba endiga oba enkoko oba eki wannabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam awo tukasaima bw'alinnya ku kitooti fayiro nga ziggalwawo awo nawo wabuzaabuza abantu fayiro eziggalwawo ez'abasaaze nedda fayiro eziggalwawo ez'ebirungi ez'ebirungi biri ebimenyeddwa kasaima bw'alinnya tetujja kugamba nti bw'oba ozze tujja kuba nga asaddaase haafu y'eki eyasembeyo aba yasaddaase eki mulikoma fayiro neggalwawo tugambye nti eziggalwawo zabirungi ebyo wabula si z'abasaaze ez'ebirabi ebyo ebikuweebwa basaddaase engamiya ente endiga enkoko oba eki naye jjuma yo ku kyetegereza ennyo kyamukisa mulungi ndooza biweddeyo ebirungi waliwo akatalekeka kyamukisa mulungi nti twafulumizaayo n'ekitabu bakiyita ensobi ku lunaku lw'ejjuma n'okuzigolola mukhalafaati yomu ljuma watashihuha kino nno abawandi twali bakubiriza n'obeera nakyo kubanga tekirabika bulungi ate gwe musame nga yakwata ensobi ffe twali batetuba ne lino buli mweso yezi kutuukiriza mu makumi ana twaddemu kikulu bya kwakubi n'olwekyo mwekiryo mwe kitambula insha allahu taala.
Kansomeyo na mukisomo wano aleeta ekirango kye agambye nti assalaamu aleikum muwadde wekitakuba mukulu mudaaka. Assalaamu aleikum, njagala omwami owa myaka nkaaga oba nsanvu, nyina ng'alina omukyala n'abaana, neekuumya ebbanga era nga wakwekebeza, ndi mukyala wa myaka 5 mu 5, nasanyuka ekirango kyange ngaokisoma. Essimu yeekolebwa
na kitegeeza kufe abaagambye nti 5 mu 7 tuluguddemu,
atajjukira omukyala aba asazeemu
muye ngeri gyavuddeyo bwati kitwale nti ye gya 5 mu 7. Agambye emeka?
Agambye nkaaga.
Ate nga n'omusajja gw'ayagala yalina
mwaka 5 ayagala musajja wa 7 oba nkaaga wakati
ati amakulu owa 5 mu 9 ayinza okulinda akuona nkaaga. Akati kyemmanyi era kyetaaga nga n'omusajja naye abadde ali mu kukola ki? Mu kunoonya, atali kama kwogera. Naye ndaba mumu abali insha allah abakyala abamu mubawaserwa bayamba, kubanga ekyo musiraamu gyekiri. Nabbi yawasa Juwayriya radiyallahu anhu lwamuyamba nti bbaya lyattiddwa mu lutabaalo lw'obusiraamu. Nabbi n'awasa ummu salama lwabbaya lyafiiriddwa bba. Nabbi n'awasa bangi be yawasanga lwabbayamba. Nolwekyo sunna eyo etubeeremu. Genero Bashir alina omwana muwala gwe yawasa, lwakuba genero we yali attiddwa mu lutalo lwe yalina neggalanga, n'amuwasa lwamuyamba. Nolwekyo enkola eyo isilaami ya busiraamu, tetukibalangiranga. Bambi nabbi yali mu bantu sallallahu alaihi wasallam, omuwala n'abeera mugati ya rasulallah mpasa. Lwaki olangira omukyala nti oli bwagati mpasa nti oyo abakaseemu oba nnoonya musajja? Azze wano mu banne, tagenze ku tivi bino tambulamu kola bw'oti ne bw'oti, tagenze ku bukedde ku lunaku olw'okubiri abanoonya, wabula azze wano. Lwaki ekisa tikikwata? Zey Abdallah alimu
yakonye nkaaga.
Zey Abdallah abadde asiddewa. Abalinga ba Zey Abdallah tubakubiriza tuyamba abakyala. Ate nawe omukyala tukugamba tewesiba nnyo nti nkaaga ki ebinga ayo oba hadithi baka tujja kusubya aba 5 mu 9, nja kusubwa owa 5 mu 5 mu 4 n'ekirala n'owaana. Eshariyati tewaliwo kyonna kigamba nti omutawasa mukazi amusinga mukukulu singa mudwalire nabi sallallahu alaihi wasallam teyali wasizaani ali Khadija ozi yali wameka mukikakasa yali waana ate ye yali wemeka 2 mu 5 ndowooza nabwe tunaakomaawo. Era mwana wattu mu bibuuzo nina ne kyendabyawo ng'oli bambi agamba temwogera ennamba yammwe mwe muba mugisigaza ninga kirabyawo naye nga naye ali mu kunoonya kiisaki ali mukukola ki? Mukunoonya. Era tujja nga bwe waliwo ofiisi kati eziriwo, eno ya zaka, eno ya fatwa, eno yaki kyetaagawo ne ofiisi etabaganya abantu abaagala okufumbiriganwa. Tewakakange weri bannange kyetaaga nga tuli siriyas kuba abantu bajja kugwe wa sheikh Twaha, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Enteekateeka insha allah yeetaagisa na kozi nga tuva waggulu. Njagala kumaliriza na bino. Ofiisi eya zaka mweri mu jamaiyat tablighi da'wat salafiya. Sheikh atugambye bituba tutte silver 1,000,000 nsanvu simanji akiwundi kuzikide niwe tuba tukuteja silva sendezo ziiseko mwaka emusa gendo wezaka bobo tuteja kucha zabu agani mbibyo ni abidu mwenye wewe zabu wakakuli tinga nuji nyo niwe tuba nukuramu zizabu muta hatu unabibu hende nituwara aliki milio ni kumina msambu muwezi zaka wa silamu zakeye ni nima wakali mubiase temujigayali ni namurupe yu wali majiale chitwale mubuna kituwa mubu 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 mkumbu ndekilo wezi teseka mabu hazi meye jamu chibucha mkumbu jamu chibucha mkutano uksizi lambate mkirira ubasi mkirira abalimile mwaya tugenda kitu nula kone mstongole cha pecha mpatuwa niba shefu emwanyi zino sente ze tuzitunda muze tuwa muzaka oba zoke nyinyi oluzi kumbula tuziwe muzaka kuba mmele za emwanyi ze zigwera zibuza murubuto lwati zo tuziwa musente ne tutazitasu ne tutaziwa muzaka zonga zo fatwa ya leji na daima Saudi Arabia achika ape karakalira kakulumia fatwa koka gamati emwanyi muziwe nga muzaka nga mwakazi kumbula niye Uganda siwe mwini tuja kitura tujiwa mwurile mwurewe mwengi mwina achikora mwina mwa wakuru tuina ne ofisi ya hija ne umra ila baganda mafe abaja mwina tabali kitawa salafia katibali mwa umra isawa ya dama kuma umu tuba kumi umra kwa silamu uwe ya galukula hija uwe ya galukula umra gena mjamahia tabali kitawa salafia kubanga gamu njimu kichiba gama ofisi wako ne kefisa akakula akula ya jamaia ya fe omuvamu akayamba bakolekwa banamwandu bakateyamba nabalala bafanagana ko bwebacho nocho ogomulanga kwa mabuka bwandu kule chese byanze tugeza ku kuandika ku bitabo ebyo usilamu yenyaka lubategeza chenchino kino bachite nsubi nakulwe nyuma nokuzigolola cha 13 omanyi ensobi ezikolema ku lunaku olw'enjuma kino bakiyita biyita mu bufunze okusaalira omufu assalatu ala aljanaza okusaalira omufu bangi baadi babuke bagamba sheikh waffe enkata yafudde naye tuli bulaaya bati twasobodde kuziika tusobola omusaalira embeera efaanaganako nga bwetyo twagidisikasinga mu kitabo ekyo kino bakiyita emisaayi gy'abakyala egy'obutonde bitabo bye nnali mpandiise nga tebitambula na kino mwekiri lwaki abaami ndooza baakirekera babbaabwe bakibagulire naye abaami olw'okuba tebasuulumba ne batakigulira bakyala baabwe n'olwekyo abakyala mwempeeko mwenga mmwe babbamwe tebajja kibagulira kya 13 emisaayi omuli ogwa heidi ogwa nifaasi n'ekikulukuko kino bakiyita arufuya sharia min assihiri walaini okwejjanjaba eddogo n'ekiiso obusiraamu nakyo kya nkumi za Uganda 3 kino nkikuutira abawaalimu bakiyita ebifa ku majinni n'omuzimu n'okwejjanjaba eddogo n'ekiiso obusiraamu twafunza mutwe gwakyo naye nga kirimu ebitabo bina ekitajja wano ku mutwe kye bayita obusiraamu byateekwa okumanya nga talinasoma oba kusomerwa n'okuya kikwata ku bitonde majinni kino kya mutwalo gumu na tubaleeteddeyo na kino bakiyita ekigo ky'obusiraamu ndooza mukimanyi mulimu edduwa nnungi ez'okumakya n'akawungeezi era mugenda kukigula 13,500 olw'obulungi bwa darusi awatali darusi kisijja kuba bwekityo edduwa esooma mu salaatu layli mu swala y'ekiro oba mwana wattu mutalawe waliwo ezenkizo ng'ogulawo eswala ng'okutamye ng'okutambulukuse ng'ovuddamye katonda toola salaamu oba ng'omaze salaamu kano ka 10 kino kya 10 edduwa ezisomwa mu tahiyaati basiraamu tebamanyi kitambula kitya kikyesembyayo kyekiri mumakkati twaziteekamu ez'enjawulo nakyo kya nnusu 10 okunaaba janaba n'amateeka gaako nakyo kya nnusu 10 mwe muli ne hadithi eri nti rasulullah yalibata kuna wudu oluvannyuma lwakukolaki kunaaba sala y'okwebuuza ku Allah tabaraka wa taala solatu listikhara mwebuuzeeko njagala kufumbirwa musajja gundi mutima ogumu gungamba muwase mufumbirwa bato mufumbirwa nakyo kya nnusu 10 zino edduwa za istighfaaru zokka kirimu istighfaaru zokka ayagala okusaba Allah kusonyiwe temuli kusaba bugagga temuli kusaba bufumbo wabula kusaba Allah akusonyiwe oba olina kye wakusobya mulimu edduwa amakumi abiri Sayyidul Istighfar mweri jajja Adam gye yasobanga Allah amugambye okulya ekibala n'akirya nakyo kya lukumi abantu ataano Allah be yakulimira faida bye bakola ne boogera Allah n'abakulimira nakyo kya nusu lukumi kino obulungi obuli mu kusala esala y'ekiro nakyo kya nusu za Uganda lukumi ndowooza byebyo insha Allah تبارك وتعالى قلت للشيخ إسحاق ميازة ولوت كتابه في كيلوج اليوم وسنزي لكم فوالم وشكو نرمو شكو أتاك الصلاة نمو الصلاة يجرزة نشو كما نوهي شاكو مستكو وشكوري نمتوى من الكبير وان دي كرام مو إلا وبيك واوكا توقوا عن كبير لك نزو قام كام سمروجي ناكوان دي كبير أتانو مو بيبيني نيبي أكفر بكي بيتابو أنا مو بيسر ana kuisatu ebimu kusatulisho ebimu kwamu ebilala mwili ebimu kusoboto bale kilapo kuzi kiesembe za ayuda edagala lino muna sunywa niye yukali enyungerera wanda lini kuzi senzako atenga lini kwa hadithi mbaka sallallahu alayhi wa sallam balita al-kustu al-hindi wa indian costas nabiya kubaba sallallahu alayhi wa sallam alaikum bil'udhi al-hindi mwiku atikati akayindi katundu powder wa inda biha sabata ashpia kau nye nduwadde msangu nduwadde msangu nabiya tumuli lako bili na tumuli lama wangomulago na agomulubuto agomulubuto zi alzazi ilama likozi za kwa alzazi ya abuunga weliti doze ni vaya mungomu odi laka jika katonaka ngaka sukari note kama hafu nitayama zinitapeko nota mula nonywa idhinillahi tabaraka wa ta'ala walwa nzo mbiko nisa nata unya nata una siche chitegeza ntiliba teli unya ngamu unyo iliyamu nijo Allah angachangirende niyama nduvaji sija kuongera pasa mbeji na inga alhamdulillah liwa kora kwa unuji yuri ya mtuwale vini iliyati yuri no katiye nkute njaga layo omuzei nasuke miaka atana ngechama zima aino uluwati kwa alzali na nukusiva urumu tasiva tulimuto nile njimi nila tabara kwa taale ngeenda nile
kia mwana mkisa ariwa sada la kuye sigariza na ye mzai tatuli gama nolo
naa sawa Allah ndana leyo banda mbabali mawaka gama warabu
jangwe
Saudi Arabia
sawa Allah
mgeende murinoji
sawa Allah
magami njangala lkustul hindi oba kustas Indian powder idhini lillahi ta'ala ila neli ya bali nita bali jatubara saudi jeniri ni mawanga barana subhanallah wa hamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah ninga tusanyu senyo mwebale kujja temuko mangoko oluganda lunywe ndi olwobusiraamu okumanyagana kunywedde obugomvu eri obukulembeze bulabise barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullah